yonke into yenze le minyaka lapha eJozi enye yezinto endiyifunulele khona ndingenzekile and asoze siphile unaphakade singadibana nokufa njenaningi lona mqondo uba kuyenzeka manishiyelo myalezo
ubekhaya ndibuyanga xolo nozala nyane bephanda benzama benzama umakhulu angakhali kubuhlungu ndiyayazi yonke ifemeli yami neempintshi zami ndohlala ndinqanywa alihlanga ndingehlanga bendicela ndingakhali kubuhlungu ndiyayazi bendifuna ubona impumelelo yami bendifuna ubona impumelelo yami bendifuna ubona impumelelo yami bendifuna ubona impumelelo yami lo ngexesha bendiphushe isipani nasekhaya bendingasahlali amatshita endikhule nawo andisawazi namatshita endiphusha nawo asilali lo ngexesha bendiphushe isipani nasekhaya bendingasahlali amatshita endikhule nawo andisawazi namatshita endiphusha nawo asilali bendifuna ubona impumelelo yami bendifuna ubona impumelelo yami bendifuna ubona impumelelo yami bendifuna ubona impumelelo yami mamntana ungakhali bendilandela ubizo lwami ndizama uphakamisa ilali ndifuna uphila umbono wami sakhumbula nindinqanda kodwa ke ngoku ndilapha ndilele kobanda xelela igrize ungakhali mna ndilithanda xelela uriyu yohlala emthanda utimer ndincelela uxolo ngoba ndingabuyanga nam ube ndingazi kodwa bendizama for ispan bendifaka wonke amandla mna ndakhetha istrato ndashiya icawa unkulunkulu ndingamtyhola kanatyala intliziyo iyakhohlisa iyalahla bendifuna lena ndifune lena ndifune leya bendileqa into zomhlaba andizifumenanga bantwana bakamama ndibanikanga ixesha ngemizamo yam I hope bayaziqenya bendifuna uba nempumelelo yami bendifuna uba nempumelelo yami bendifuna uba nempumelelo yami lo ngexesha bendiphushe isipani nasekhaya bendingasahlali amatshita endikhule nawo andisawazi namatshita endiphusha nawo asilali
andifuni kubekho umntu ozawuzibeka ityala ndifuna niqine nomelele cause yona ndibe ibalulekile kum uba ndiphumelele ndiphakamise ilali ekhaya bendingasahlali ngamamela abazali.